Yo, microphone test. 1, 2. Yo, vipi tu, tunaanza kwanza?
Anza.
Yo, you should family. Ngoja. Yo, Ibra Ken. Yo. Okay, tuanze basi.
Okay, lakini usifanye kama ile ya mwanzo.
Asante sana. Asante sana director wa Loli. Can you bring them back to Tanzania, baby? Anafanya tena. Yani tena hiyo
makompresa. Wewe ni machaka. Halima Kimwana.
Festival ni wa Tudo.
Respect, je remercie Noel Ingiama Makanda Warason, Damaka Yesu Mutoto Ngombe, Christian Bella Obama.